kutafuta siku oni, 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 oni.
Unani hepa, hepa.
Na kutafuta siku oni, 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 oni.
Kumioni kila sana kusaka.
Na kutafuta siku oni, 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 oni.
Unani hepa, hepa.
Na kutafuta siku oni, 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 oni.
Kumioni kila sana kusaka.
Karuna nitesu, wanipandisha pressure. You always on my mind kila time. We unani lenga, wacha kunikera. Moyo ndani wani umasyutani. Nimelusa na wepa kama friend wana kupen. Fikra zako mikichwa ni ngumu tukumente. Usini tupe maledi mina go crazy. Hapa nlipo hali mbaya dawa ni wewe. Mina wewe girl tutafika mbale. Kama kwako uoni kwangu mitamane. Easy girl, pretty girl, when you want to nyumbani.
I love you.
Kutafuta sikuoni, na sije kata tamaa, kila saa niko mbioni, hey.
Na kutafuta sikuoni, oni, oni, oni.
Unani hepa, hepa.
Na kutafuta sikuoni, oni, oni, oni.
Kumioni kila sana kusaka.
Na kutafuta sikuoni, oni, oni, oni.
Unani hepa, hepa.
Na kutafuta sikuoni, oni, oni, oni.
Kumioni kila sana kusaka.
Wanipandisha pressure. You always on my mind kila time. We unanilenga, wacha kunikera. Moyo ndani wani umasyutan. Usi mind mimsani kama shida ni heila. Kila mahali kila mtani kipita ni heila. Wengi wanaona wifu kukwambia mimangao. Jine wanataka bife timini kona wife, hey. Mina wewe girl tutafika mbale. Kama kako uoni kwangu mitamane. Easy girl, pretty girl, when you want to nyumbani.
I love you.
Kutafuta sikuoni, sijakata tamaa, kila saa niko mbioni. Kukufuata fuata, ukinipa roho yako, nitailinda my girl. You know that I love you, yeah.
Na kutafuta sikuoni.
Kuvu,
wani.